The hood of them fire. Kenji I see the soldier. Body man is the compola. Kamuli salali. Kahuda dem fire king the ice da soldier. I'm come back again oh. Tuli baby wangu mimi na kuwaza. Na kuomba siti wewe onishike. Roho yangu yote iko kwako baby. Minasikia na njaa anauma. Onipigie tai my baby. Kwa mana sweetie wewe iko yangu. Anduwe mindiamo kamuli mandiamo. Nanga sweetie anduwe mindiamo. Kukukunga obike kainji. Kukukunga obike kainji. Sweetie baby isi hendi na we. Baby wanje nanga nuo na basaye.
Kali na funga ya kachai. Rati tenakana kukachai kange.
Kitufu baby njagala kukachai. Rati tompanga kukachai ku.
Kali na funga ya kachai. Rati tenakana kukachai kange.
Kitufu siti njagala kukachai. Rati tompanga kukachai ku.
Kali na funga ya kachai. Rati tenakana kukachai kange.
Nanje tawa yoku kalanti. Baby on tambuli la mamotima. Onku vienga wala jere kongo. Siti, dali. Nanje kubala wise wanji.
Kahuda dem fire. Kenji I see da soldier. Body man iti kompola. Kamuli salali. Kanyamweli ma music band. Harimuka soruwe. Big up to manager Sasia. One city. Get champion, Lobo Mandere Bosikaya, Bodetan, Hegemo Keto, Se, Kolo Swaga na Tamigwa.
Kali na funga ya kachai, rati tenakana kukachai kange.
Kitufu baby njagala kukachai, rati tompanga kukachai ku.
Kali na funga ya kachai, rati tenakana kukachai kange.
Kitufu siti njagala kukachai, rati tompanga kukachai ku.